mina ngiyakhula uthando lwesimanje manje ngeke ngilunge liyadura
ngoqwe nguwe tebalami wena wawuthe uyasipela ngami ngoqwe nguwe tebalami wena wawuthe uyasipela ngami
Zashinyembezi, we are spelling. I'm Zashinyembezi. When I out there, we are spelling.
I'm Zashinyembezi. Oh, what's that? Nothing come on.